CKMusicPromos.com.
Nizira, you've been disappointed. Nimambiri wakupisha mu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. There's something I need you to know. Kuti deni exi uwe. Nizira, you've been disappointed. Nimambiri wakupisha mu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. Something I need you to know. Deni exi wone. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down.
Loving you no wahala. No winning a kuletela kuna konse for mahala. Baby boy to my dollar. Spice up my life, be my cinnamon, cardamom and masala. You never love me for the dollar. Even though I gave it all to you like the Indians in Kamwala. Kula is usha fio kujala. Deine fulu nyemba non shaka kuchin shepo kala. And let me tell you number one, walifuka. Mwene milomo no musana nalishuka. Manabu kombe na milomba mumpisheko. Selamu baby baby love kuipusheko. Would you be? Mundu wazangala na ine paja vitu vikavuta. Would you see? If you close your heart to me, nishi vitu sivza chinja. Tell me please, ngati ndiwe, uzafika kuma final. You say I wanna know, if you're down for me.
Nizi wa you been disappointed, ni mambiri wa kupishamu. Keti ndogo mtima uwe, yeine exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya, bolo kukukwila monono. There's something I need you to know. Deine exi wone. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. I won't let you down. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. Shaka kushina mno. If you give me your heart, niza kusunda beta. Sinili monga bina. If you give me your heart, niza kusunga beta. Sinili monga bina.
Oh baby.
If you give me your heart, niza kusunga beta. Sinili monga bina. If you give me your heart, niza kusunga beta. Sinili monga bina. Nizira, you've been disappointed. Ni mambiri wakupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. There's something I need you to know. Deni exi uwe.
Exclusive from CKMusicPromos.com.